Kuelewa show? No, come on, skiza. Hey, okay. Nilikunywa makali, ati ndo nikuwe mkali. Kidogo tu ndo ira ya with a good idea. Ati tuvute bangi, ndo tuhate risasi. Na baada ya wiki kadhaa, tukakuwa sindo mastero kwenye cinema. Sambaza ndo sisi, achana na kasisi. So easy, nikakudai star 140 star. Then kila ya bangi the sambaza. So easy, I mean so easy. Na bila kujua makaburi tukianelea kuchimba. Hata uliza chomba, kila time ziki nice alikuwa naimba doba. Na ukimuliza nasema mathe bado. Hey baba bado, but ni aje msopa. Sinajua tutabonga through Facebook tonight. So si uchape chape hizo ma keypads, unitupia hizo ma bandos. Hey hata na plan kukumake Rambo kwenye e-cinema. Wendo mwenye mkuki, na mindo mwenye mafegi. Navuta moja then napiga hizi mafala teke. Maze job babe niko maji, plus mafagi. But unacheki kila kinyuma pale, KICC. Ito nakubaia, ukipende weke kwenye mfuko. Tupeleka Tana River, man stay away from drugs, they will make you suffer. Plus utaona vitu waziko, so think about your future, your children's future. Man stay away from drugs, live long, do drugs. Die young, little people you love going through hell.
I don't wanna waste my life, no way. I've learned from the past already, and I'm glad that I realized that I was living a lie. Every time I got so high, I was headed the wrong way. Never thought I'd see another day. Didn't know how to make it go away, but it's over now, I'm in it through. And I ain't going back to what I was used to. Hoping that you will learn from the story of my life.
Hey bangi ni kamamba, kinywa wazi, ingia ndani, kaa ndani. Itakutafuna then ikuteme, ukiwa hali mahututi. So wachana nayo, sakata mpira, lasive sakata rumba. Mi bado niko pale, kwenye kete, bado na barizi. Na madrugs nisi bondi, na milima bado na vuka. Kachopa, I mean sivunjiki, kachupa. My fake friends na watupa, kabazuka. Ndo mana wananita makaria, adikozi ni mawekia baria. But maze Joe Mr. Kikukufa, ningali mchanga. Na siko ready kulamba mchanga. So do what you do best, but never do drugs. Do drugs, die young, you know, ha, this is it. Okay, hey, so mambo ya drugs, usinilete. Nimesema usinilete, get it? Usinilete, mini bantu. Na siko ready uishi bila O2. Na ma drugs, zita ni bantu. Ni baki bila life, ni baki bila wife. So this is no life, so I end up being a thief. And as you know, siku za mwizi ni 40. Zikiisha, nashikwa naenda ndani. Last even na pigwa marisasi, hey. But before all that happen, kama una do drugs, maze Joe enda rehab. Jaribu kuacha, familia yako inakutaka. But not in pieces, wanakutaka in peace. Na drugs hazina life, zita kumaliza. Uache familia yako ikizorota. Ati cause drugs ili kufanya ungorote. Na si ati ni chakula tutaongeza weight. Instead utakata weight then utakufa. So stay away from drugs.
I don't wanna waste my life, no way. I've learned from the past already, and I'm glad that I realized that I was living a lie. Every time I got so high, I was headed the wrong way. Never thought I'd see another day. Didn't know how to make it go away, but it's over now, I'm in it through. And I ain't going back to what I was used to.
Hoping that you
will learn from the story of my life.
Drugs in a macho, na zikikutazama man utabaki umewashwa. Ni kama moto, ukiwaka zaidi utalipuka. Hata kawe ni msudi, hauna budi. Ati utapiga buti, utabaki umelala chini kifudifudi. So go down on your knees, mwabudu Mungu akuwezeshe kuacha. Wacha ufundi, ati wende unapika, wende unasambaza. Mazejo utabaki umejichonga kamiwa. Miguu juu, kichwa chini, umebondeka. So instead pata job, jiendeleza kimaisha. Wacha kuisha, ishi, milango bisha. Utafunguliwa, Lil Mish ako on the other side, ready kukufungulia na kukusaidia. Na kani kudak, ata kupea touch bro. Ayy hey. man. Hey, so come on, wacha moshi, be your own boss. Aim high to 90s, na usiwasikiza wakisema ati uta make. Believe in yourself, like I'm headed to 90s. And I don't care what they all say, cause hey, I was born back in 90s. So now I hope you get the idea to help you get there. So life your drugs, tupa mbali, anza kuishi, wacha kuzunguka. Na ka uniamini, unaweza uliza ule mzungu. Niko hapa, nikuambie the real deal, cause nime blessiwa na Mungu. Na shetani akikujaribu kukuchinjia, usiingie box, instead mbox. Hata size it alikuwa right. So hey, unaweza mpiga mateke, muondoe kwa njia, and salute the Lord
King. I don't wanna waste my life, no way. I've learned from the past already, and I'm glad that I realized that I was living a lie. Every time I got so high, I was headed the wrong way. Never thought I'd see another day. Didn't know how to make it go away. But it's over now, I made it through. And I ain't going back to what I was used to. Hoping that you will learn from the story of my life.